Sean. David Wand on this one. Yeah. Right pressure, left pressure. Kafyu itolewe tudi kwenda kesha. Unataka Yesu, unataka pesa. So side vile tunakana, vile tunasepa. But yo itafanya injili si endele. Nyeche kuomba ndiyo njia nitengezea. Kizuru wengine na kwangua nitembelea. Kiwa bariki pia mimi ya niongezea. Tunajua siyo raisi so napambana. Furisha kifua batujue leo sikajana. Hekima ndiyo nakanja na undugu ni kufana. Uchungu tunakandana, heshima ndiyo ya maana. Yeah, uwezi kanjana nina kitu. Especially ile nja uja usiku. Tutashia ile kidogo sinisifu. Sinaga ishu. Pia miku na pesu iwomba na napata na kiwango. Minataka uzidishwa mara saba. Iwe dema ama waba. Mara haba, mara haba, mara haba, mara haba. Mara haba ni nini by the way bro?
Uniongeze, uniondole. Mini simame, mini simame.
Hekima,
uniongeze.
Ujinga,
uniondole.
Kwako,
mini simame.
Yesu kwako,
mini simame.
Ni blessing si kila mtu anaweza access gun. But maneno yanapangwa wana shoot for fun. Na baraka zitafika brother wait your turn. Never seen a righteous man forsaken not one none. Who alikuacha never friends in the first place. All smile behind the scene ni rat race. Oh my couldn't keep up with your pace. Kufungua sudo account unita fat face. Oh na my place nasikia sinaga TV. Oh in this case manzena jichomia CV. But for my own space I'm thanking God for the grace. Kwako ni disgrace kwa wengine it is what it is. So mina funda mdomo the only time nafungua. Ni time naongelea lawa mame chukua. O time nimeshindwa kupumua na mapua. O time nashukuru niko shua ishakuwa. Oh yeah ishakuwa, I think ishakuwa. Baraka si time tarona kinajagua. Baraka si do kwa count for me kukagua. Baraka ni peace kwa heart na yonajua.
Uniongeze, uniondole. Mini simame, mini simame.
Hekima,
uniongeze.
Ujinga,
uniondole.
Kwako,
mini simame.
Yesu kwako,
mini simame.
Uniondole. Kwako
mimi simame.
Yesu kwako
mimi simame.